ni cold, we shall move on. Eti I leave you alone, no flex. Umekua ukistalk my comment kwa status. At times uko jealous. Sasa una call, unataka ka pension. Ati nikupe attention, a little affection.
Lisea huta call, ati usha move on. I leave you alone, I should let go. Wababali kuchanganya, paka ukanitoka. Maponso wali kudanganya, mi ukanitoka. Chiki sasa una call every day, unataka attention. Unatisha kameti, unataka kapension. Kapension, domi unipe kapension. Najua we ni ex, lakini nataka kapension. Kapension, domi unipe kapension. Najua we ni ex, lakini nataka kapension. I remember niki swear I'll never let go. Ka friendly njo, tukachize gongo. Ka pension, ukitaka njonjo. Takulisha fiti, usikie chonjo. Cheki sasa una call everyday. Come to takupa ka pension. Wababa wana kupeka salary. Na minta kupea ka pension. Nimepata text ati yako hangare. Una nibis wanitaka vihatare. Unataka ka friendly dinomare. Unataka ka pension, yeah. Ka pension, domi unipe ka pension. Najua we ni ex, lakini nataka ka pension. Ka pension, domi unipe ka pension. Najua we ni ex, lakini nataka ka pension. No, yeah. Ka pension, domi unipe ka pension. Najua we ni ex, lakini nataka ka pension. Ka pension, domi unipe ka pension. Najua we ni ex, lakini nataka ka pension.